Amazon Boo.com. Super vibe.
Stop la.
Nikuite mpaka kufa. My own, yote me, mo bebe. Jina gani la peke, nikuite wewe peke.
Yeah.
Nichajifanya ukiburi kugombana na we. Ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umarufu pesa changamoto. Ukiwa na viongali umtoto. Kukuowa we ni kama ndoto. Nice kama nimeshinda loto. Na nilicho kundua
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wake nyeshe mvua.
Minawe samba mama.
There's no secret inside you. When I'm standing beside you, you're my beautiful onyinye. Ifo mame, I'm feeling you every day. Chiyo mame, now you make me to fall in love. Obimo, anticipating your special touch. Obimo, if I could find a way I feel. Kuja kwako we ima kwa naive di mwaga na hadi. Finally on the way. Ichorira pundua
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wake nyeshe mvua.
Minawe sa mama, sa mama. Kapo yetu ya mama, ya mama.
Tome dua.
Minawe sa mama.
www.amadzambiwi.com.
Bombo Glad. Mamacita, te quiero tocar a mi amor.